Habidi bityo omusawo okuva mu kkomera e Luzira akakasizza nti omusajja Christopher Okeronyum agambibwa okutemula abaana eggaba ku kifo ekirabirira abaana ekya Alecha Woodhull Development Center ali mu mbeera nnungi era asobola okwewozaako. Ono avunaanibwa okutemula abaana okuli Gideon Eteku, Keitha Agenworth Otim, Ignacia Siriango ne Ryan Odeke. Omusasi waffe Betty Zuwamukisa katuwa ebisingawo.
Okusinziira ku musawo okuva mu kkomera lye Luzira Upper Prison, Dr. Kajoba Charles K. Omusajja ono Christopher Okello Anyum mulwadde wa Nalubiri era ng'abadde amaze ebbanga lya myezi ebiri nga yava ku ddagala. Wabula alipoota eno eraga nti ono bwe bamutwala mu kkomera e Luzira bamuzza ku ddagala era nga kati ali mu mbeera nnungi asobolera ddala okuvunaanibwa. Alipoota eno esomeddwa omulamuzi Alice Kumuhangi Kawuka nga tannaba kutandika kuwulira musango ogw'obutemu oguvunaanibwa omwami ono Christopher Okello Anyum.
A report authored by Dr. Kajoba Charles K. of Martin Bay Hospital, dated 16th April 2026, has been furnished to the court, and I will admit it on the court record. The summary of this case, of this report, is that the accused was admitted at Luzira Upper Prison and he informed them that he had a history of being a sickle cell patient since his childhood, but he had no supporting documents. Upon that information, a laboratory test was carried out on the accused person and the sickle cell disease was confirmed. They also established that he had not been taking his sickle cell medication for 2 months prior to his admission. The report says that he has greatly improved on treatment and he is in a stable state of health and mind.
Oluvanyuma lw'okusoma alipoota eno, omulamuzi abuzizza omuwawaabirwa Christopher Okello Anyum oba ddala alipoota eno byeyogera bya mazima era n'amuzeemu nti bituufu yadde mulwadde asobolera ddala okuwozesebwa.
Mr. Okello, good afternoon. You heard what I was saying. I was reading a report from the doctor who is taking care of you and he has informed us that you are on medication and you have improved on that medication, sickle cell medication, and you are in a stable state of health and mind. So I want you to confirm that and we proceed with our proceedings of the day.
Yes, my lord, I'll confirm that I'm in a stable state of mind and body.
Musa kino okuli omusango okugenda mu maaso era nga kutandise n'omujulizi eyabaddewo onako lweggulo Juma Ashim. Kulashana munana, katonyeze munana, CBS FM, nze Betty Zuwa, wanu egaba ku community ground, awatude court.